been big.
Hey, big man. Hey. Hauna vitu vingi man. Hey. Nauna move kama king man. Hey. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey, big man. Hey. Hauna vitu vingi man. Hey. Nauna move kama king man.
Kabla TikTok, mina hit song nyingi kama crisscross. Nenda kama big boss, fidi wacha jit josh. Wala C-Force, tingi snaga mikos. Mene King Kong kama chidi.
Yes!
Toto mjini kama disco. Najamini mimi kabla mshiko. Na hii style kaki pop mwenye pistol. Ni hatari ya kikoki jwe ni kipo. Mwenye vijicho, kazi voma feature. Kwa wazi hapa lipo, mtu kazi hafiki. Watoto licho, nyamaze kona pipo. Ile shazi hadi tip top, memzazi kama di. Wewe some shamba, huh? You wanna chill with the big boys, huh? Tafta kwanza mkwanja, ili swaze kusubio na pochi enjoy. Sina chuki, namba penya zushi, siwe mke kutusi. Jue nimeshiwa tu maneno, siwe stupid. Kumbuka tashiria ni msumeno na patuthi. Toto toa mazio kwenye meno. Ina confuse kama lesbi mwenye pof. Kwenye soko la sush, uni moto hagus. Kwa mchomoko hankut, hey shorty. Sgomba ni mpira kama sina wakika kupata goli.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Mesha pula msoto njakali skushibana. Ili kuishi doto zangu asilale mehupigana. Na navyo vyote kuna mahaso na vifanya. Napata livyo kosa nkaona kumbe na ezakana. Sasa kama tick tick boom. Nalipuka nasi jale kaupo sitting. Gumo ndanya shuka. Mini zeje click ya boom kwa umzuka. Pisi unataka sisto doom tekwa chupa. Kubishi bishi kuishi kata. Awe umesanda. Ma ichi 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 dumba. Anga banga. Changa changa. Kama mbwai mbwai laba laba chai chai. Danga danga bye bye dada. Mini big time asichuji kama ni fresh. Siso kome like a dina hagupi za husi yet. Kongo anajome sabo itafuti thamani ex. Mwangu amejua majabu hatupi ufanya wepesi.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Say if you want to stay number one for a long time, you have to do big man things. We are on the ground.